Gray and the Beast.
My covers, eh, yeah, eh. Wengine lopenda wamechimba eh. Kwenye poli lako mino simba. Walio niachia ni misiba. Everyday, everyday. Tena wakandika kwenye paper. Oh, oh. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Labe wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mini paka wala.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na. Baby, I like you. I like you. Baby, I like you. Oh,
I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Baby, I like you. Oh,
weni tunda langu. Acha nile huku na jichana. Wako niwe peke yangu. Unitibia siku na mchana. Kisa msanii. Ata kesho nisipoiti. Enu siwafate wale wenye kiki. Osha ni uzimno. Tena nikasotana. Kwenye mapenzi nisha choka kuwa single. Nataji kutulizwa na sio mateso. Baby, I love you. Ninavyo kupendo na changanya kill. Wewe, shona mangapi. Ukini acho tani pa uchizi. Tena sikuachi. Labe wanizike iwe R.I.P. Yeah, yeah. Tena walai. Baby, we mzuri. I know, no, 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 no.
Leo moyo chali.
Ukini gusa, ukini shika, ukini chumu mini paka wala.
Najonea fali.
Umeni changanya mtoto kwa yako mapishi na. I like you. Baby, I like you.
Oh, yo.
I like you.
I like you.
Baby.